hide in one place. What is it we chase at this pace? Of all the spaces we feel in our life, I'll never be a love song. Of all the arrows that show where to go, they never really know. But yet we flow. I've no answer to every little moment in time. I'll never be.
Sailing with the wind, tell the world goodbye. to breathe. Imagine me above the seas. It's true beauty. It's true beauty. We'll be right back.
Soft Speaker. Right channel. The sound should now be at the right speaker. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left channel. Right channel. Left, right, 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 left, right,
left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left, right, left,
symphony of you.